Magic's anger on the beat.
Bali perform apagosi sisi. Siku jana debe madre na mchuzi. Dre dre piga kicho kiuchizi. Ni genge ton kidogo puzi. Pururura tulewe ifike hadi kwa medula. Ni mimi na wewe form ni akiubuda. Sherehe mikiki sisi ndio kutunga. Ati basi tulewe. Tulewe tuzime tubebwe. Tubebwe tujipate mbele. Na mbele supiga kasheshe.
Yeah, accelerator, stima ikilost, tunawasha hata generator. Kuna kitu ngumu kakubamba hii generation. Buzi na kujabash, kuleta mayululation. Yulu yulu, na chapa leo na chapanisha kesho. Dulu dulu, dulu gutu kuni kufia mbulu. Duru nduru, anajua vaibu yangu fulu. Madhara, yako silete huku haiduru. Madhara, unadulu sezi kosa angalao. Angalia kwa familia, nani babalao. Aminia, baraka farm, nikimiminia. Sijafika, niko tisini kwa asilimia. Nasakamia, iza kasi ya kusalimia.
Foma pagosi sisi. Siku jana debe madre na mchuzi. Dre dre piga kicho kiuchizi. Ni genge ton kidogo puzi. Pururura tulewe ifike hadi kwa medula. Ni mimi na wewe form ni akiubuda. Sherehe mikiki sisi ndio kutunga. Ati basi tulewe. Tulewe tuzime tubebwe. Tubebwe tujipate mbele. Na mbele supiga kasheshe. Ya jana.
Yeah. It's a rap, rap, Turukana rap queen. I got a paper, says they call me dealer queen. I don't get at them, I'm in a case dealer. I don't like fake niggas, cause I'm kind of realer. Rapping him not blood, we go see I'm making move. I got my heart king, we go see na hand I do. My tracks everywhere, you don't have a clue. Villain at time of us, what you want to keep up to magoro, magoro, na bado na kata makali. Kimia, modo, modo, westi kuni handle. Aruka, logi, racking, iti kwani sultan. Na kauni bambi, na kusho, ni kisonga. Na biga makali, na sipendangi masofti. I'm in a marathon, niko na mbusi gang. I don't play fake games like a
Felica. Bali performa pagosi sisi. Siku jana debe madre na mchuzi. Dre dre piga kicho kiuchizi. Ni genge ton kidogo puzi. Pururura tulewe ifike hadi kwa medula. Ni mimi na wewe form ni akiubuda. Sherehe mikiki sisi ndio kutunga. Ati basi tulewe. Tulewe tuzime tubebwe.
Yeah, accelerator, steam make you lost, tunawasha hata generator. Nachafua flow inabaki ina meremeta. Kuja bash, dulu katekwa unapigwa ngeta. Kuna cash, mbogi na jam, huku na pepeto. So na cash, mbono likuja na asia mask. Tokwa dulu kichere na umetokwa hadi mask. Piga nduru, wana kulenga ati juko bash. Dulu, 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 kutu kuni kufia mbulu. Dani ni ngoko kumbe dulu huyu kulu kulu. Cool kid, nafika ghetto ni mepiga luku. Look, look, yule ni nani amepiga luku. Gang, gang, more full
Bali
joy.
Foma pagosi sisi. Siku jana debe madre na mchuzi. Dre dre piga kicho kiuchizi. Ni genge ton kidogo puzi. Pururura tulewe ifike hadi kwa medula. Ni mimi na wewe form ni akiubuda. Sherehe mikiki sisi ndio kutunga. Ati basi tulewe.